Ekitongole ekirungamya empeereza y'ebifulumizibwa ku mayengo, Uganda Communications Commission UCC, kigambye nti ebizindaalo mu disitulikiti ye Kalangala bimenya amateeka, kyokka ne bannannyini byo balumiriza nti UCC tebanga y'okubalungamya ku mateeka gano agabafuga. Omusasi waffe Daudi Ssekayinga alina ebisingawo.
Bano mu nsisinkano gye baabaddemu n'abakulembeze ba disitulikiti ye Kalangala ku kitebe ky'ekitongole ki UCC, bategeezezza abakulu ng'ebizindaalo by'oku myalo gyonna RDC bye yali yaggulawo bwe bimenya amateeka agakwatagana n'okuyisa obubaka ku mayengo. CBS FM eyogeddeko n'abamu ku balina ebizindaalo bino, be batutegeeza nti ekitongole ki UCC kivangayo kubanyega ku nsonga zino.
Tulabangako tomanyanga bayinza okuba basomesaako abali mu matawuni nawo baafunako emisomo egyo,
bayinza okuba balina ensonga zaabwe nga ekitongole. Singa bajja ne batutuuza ne bagamba nti abalina ebizindaalo olw'obubaka Kalangala district, we need to talk to you, netutuula ne batugamba nti ono nti olwa bitukosa information because this and this and this, sinto ekituna kyetumanyi.
Bano bagamba nti ebizindaalo bya mugaso nnyo eri ebitundu byabwe, ne basaba ekitongole ki UCC okubalungamya.
Kya bulijjo nga boolaba nti envuba embi ebadde ngawo naye nga basobola okubalungamya, bakola etteeka lyayo ne bagamba nti bannaayo okusinziira ku kino ekino tembaddewo mumateeka, katugenda okukola etteeka erifuga ebintu bi.
Nze mbadde nsaba babirekewo just batuwe bumwe mateeka nga ogamba nti mushindi mulimu amabaala naye amabaala tegakkirizibwa kugulawo saa bbiri za kumakya.
Kati abakulembeze mu disitulikiti eno ye Kalangala bagamba nti ebizindaalo bibadde bya mugaso nnyo mu kitundu kyabwe, nga n'olwekyo ekitongole kya UCC kirina okusooka okwetegereza ensonga eno.
Dolumu tukozesa emikeso tuberako ne information gye twagala okutuuza eri abatuuzi. Ekyo ekizindaalo eky'oku kyalo wabeerawo afudde oba ku kyalo oba wabeerawo ensonga yonna abantu awulira buwulizi.
Barbara Nabunnya, tawuni kalaka wa Kalangala tawuni kanso, annyonnyodde nti ebizindaalo bino babijjako omusolo mu ngeri y'okubirondoola okulabanga tebimenya mateeka.
Tetubajjako akasente akatonotono because they are making profit, they are making money out of it. N'ekirala, it can also be kangambe like a measure oba kuba regulatinga omuwa license n'omugamba toyina maybe kubeera nti ng'ebizindaalo byo nkesi kuliko music oba kuliko ki tayina kubeera beyond this time.
Kulakira na mwenda katonyeze biri CBS FM Manduso, ze David Ssekayinga wano mu bizinga eryesese.